Yo, they call me Ben Vic. We boy, boy. Nego, I may be very special. Hadi kupima ratio, but in a real way, not that special. My life is just a scandal, that's why na hustle, na think about cash. My life, my wife, my kids plus cash. Stucky Rudy Hocha, nikiwa bado na dash. Ndo mana nina hari, kila city nina rush. Nina create fans, kila city nina pass. Ndo mana sina was, nina puff and pass. Let me be sincere, I'm a half caste trust. Sina was, issue to go fast. Napigana na life, ani ile future race. Life na your race, tuna race for the best. You know what I mean? Kupiga any works na kubaki stress free. Siku kucha nina hustle, asubuhi na baki zero. Nataka jenga kaso, upeko ndo yangu pilo. Ratili ya maisha, yani pima yangu kilo. Mifuko metoboka kama kapo la ugoro, yeah.
Kama kopo la ugoro, lina sakadu. Chana kutu genga mana, sababu ya du. Sababu ya du. Sababu ya du.
Sababu ya du, how say? Nina hustle kila kona, nina hustle kila mtaa, nina hustle kila mkoa, nina hustle kila laya. That's why napiga mziki na wanasema sifiki. Hawajui ni jalali, anajua mariziki. Nahisi ni mapepo, nahisi ni kama scandal. Eti kupiga mjengo, siku hizi bado local. Hawajui hiyo mjengo, inanifanya kuwa global.
Usijali utafika, gangamana mchana kutwa. Ay. Utafika kaka. Jitahidi wewe. Ni lazima ujitume. Kila kitu ni bidii. Usijali utafika. Ai, utafika kaka.
Yeah. Mchana kutwa najituma, bado naitwa starter. Kwa fena nisha enda, bado napigwa mbata. Zege nilisha beba, nika itwa mananzego. Siku kucha nina haso, asubuhi na baki zero. Nataka jenga kaso, upeke ndo yangu pilo. Ratili ya maisha, yani pima yangu kilo. Mifuko metoboka kama kopo la ugoro. Yo, ha, kama kopo la ugoro.
Kama kopo la ugoro, lina sakadu. Mchana kutwa ganga mana, sababu ya du. Sababu ya du. Sababu ya du.